As y'all know, you're here for English examination. The time allowed is 1.5 hours. I believe y'all know the rules and regulations, so no tricking, tricking. And I'll be watching, okay? Fine.
Chumba cha mtaani.
Yeah.
Chumba cha mtaani.
Yeah.
Ile chumba cha mtaani.
Zige.
Mtaani.
Ndani ya chumba cha mtihani mikono ina sweat. Hakuna kitu kichwani, yote me forget. Nilo soma ya me evaporate. I hate this, ila naona pono sweat. Klasi bito lmekwa jito kani meva element. Klasi ticha natuwa jito kana fanya experiment. Pesa liko maficho la mtihani uko different. Na pepesa jito sipate ta difference. Pembeni kuna mchizi la bogus. Swiss boka smoga kulwa swasi and all that. Tani huni mikasi, I know that. I don't bother, procha meka kitu ila kaficha. Na mwisha ticha ticha ticha, ili swali ste fundishwa ticha. Ticha na ticha ticha, muda umekwisha kwisha. Lord me tisha, Lord me tisha. Na mwona Rema anandika, siyu ya nandika nini. Yuma nangaika, siyu ndo kama mimi. Sina cha kuandika, ila sitaki kwa mini. Inge kwa mimi, nisingetaka kwa mimi. Nimekopi gaika mkasi, eta mijaza vingine. Uwa mijaza karakasi, na tena naomba nyingine. The ship will never sink in, na hardy ship. Na kukuva pisu wana thinking.
Let's go. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Setupani. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani.
Nchesabu sana kenchi na misumari ya kwenye pa. Mabenchi na madenti tuloka. Dani siyo shwari. Tamani talking looking.
Teacher, please call me. May I go toilet?
Nje kuna skari ya lost mama na bunduki. Koma inapanda na kushuka. Nachosoma naona kama kinaruka. Nashtuka kimeluka. Swali mengi nimeruka. Kwa rusa na inuka natoka nje na fuka. Chooni kuna mlinzi na freezy. Mabuzi kamejipa kama sizi. Na take it easy. Zasa hizi yuko busy. Anachojibu staki mwizi pande hizi. Narudi plus mtiani tafu kwa makawa. Na budu nyasi kwa yopafu inge kwa dawa. Na check watch mbaki hafa nawa. Na pungawa na chachawa ni mesanda na menawa. Na mkumbuka Jesus alivyo wagizi. Waza na bizi na maza azizi. Maza nikifeli nitamliza. Na unagizi muda umekwisha siya maliza. Maso nimegi nimeenda chaka na ni relevant. Nilicho panda ndo ntapate la kufele akanti. Na stress istaki kudiscuss about this anymore. Takwa fresh na chuitaji ni peace ni pisheni u animals.
Let's go. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Same set of time. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Same set of time. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Same set of time. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Same set of time. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani. Niki ndo chumba cha mtaani. Same set of time. Chumba cha mtaani. Niko kwenye chumba cha mtaani.